chuk chuk chuk.
Hey, you're trying.
Ani noye, sio msumari, kusema kwamba yatanitoba. Na tena wala, wala sijali, sio ni jipya la kunikomoa.
Kisha nipenda Mungu na mama yangu inatosha.
Ila mi wa leo sio wa jana, kweli sijavuna matunda. Ila walau wako simlo mama, na wezangu na watunza. Ndoto zao ziweze fana, japo shukrani ya punda. Wakijapata wanantukana.
Nachojua majuna.